said louder.
I'm in love with the music.
Ladies and gentlemen,
please make some
good
one too.
They fucking lie.
MBS.
Game of the
Mineral Boys.
This is Empire. High class music.
What's my narrative?
YBS.
What she did then?
Young boy.
What's that day? Yeah. If you live in Vince, so the moon shilla, I'll put it. You want to win with that ammo, coin shilla. She caught the air, who never went back to chop out to a cancer. Why is that to a sans? Mwevi atikalo tekanya. Ateka matako pancha kanu wako tekanya. Ngawa imiaka mbongolo tawai. Iyo ni type taba pingilani mpua yangu fuwae. Fuwae. Sabika, kusabike. Sabika. Mpua yangu fuwae. Fuwae. Sabika, kusabike. Sabika. Mpua yangu fuwae. Sabika.
Uli pe? Uli bofe le pe?
Alikwe.
Yeah, baga.
Sabika. Sabika. Mpua yangu fuwae.
One of my shots, little sucker. How you taking shots and still miss, little sucker? I am not your lover, you're my child, little sucker. When you act up, I'ma eat you up, last supper. Flow too blessed, got a Holy Spirit on me. These niggas keep hating cause the chick got it running. Funny how I'm taking over the game without trying. Yeah, I'm taking over the game without trying. Woo! You never queen, nali landa kale. She fire, she bele, she nanga bena mutale. Plus, nali tumpa na machiki fulu. Elo, what we say, no mungulu fulu.
If you live in Vento, Zele Munchilla, open it, you want to win with that ammo, Kunchilla.
She caught the air, who never went back to chop out to a cancer. Why is that to a sans?
Mwevi atikalo tekanya.
Ateka matako pancha kanu wako tekanya.
Ngawa imiaka mbongolo tawai.
Iyo ni type taba pingilani mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sabika, kusabike. Sabika.
Mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sabika, kusabike. Sabika.
Mpua yangu fuwae.
Sabika.
Uli pe? Uli bofe le pe?
Risky. Risky. Yeah.
Imwewa mudala na mimwenefe ili nsomu ebony. Nina kuona kudala but inezo ona mungo zani taila kuwai. Jine gelo nipeze kana junta muja. You don't know me linga nkale Jezabel. But mlungu ananipasa mfeshi ya gudu girl. Hire yesai briski nija. Sate tu sate seo nipate tupate ni wabambo pasande mwene tisowela mukate. Cut love ishi madansi ya wa makishi ma flying fish ya mweka umweko kamunate.
Nivimivi mfenso uzele munchila. Upode tiwandi we mutacha amo kunchila.
Chikoti ewa unobe wembia chichapo tuwa kanso. Why is that to a sans?
Mwevi atikalo tekanya.
Ateka matako pancha kanu wako tekanya.
Ngawa imiaka mbongolo tawai.
Iyo ni type taba pingilani mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sabika, kusabike. Sabika.
Mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sabika, kusabike. Sabika.
Mpua yangu fuwae.
Sabika.
Uli pe? Uli bofe le pe?
African real bass, yeah. Kesheni, mwilu wa nintu malokesheni. Si atuna inento wa mapi. Miss Mafela ilibwani na ningate mampi. Wabwa Hande chitapa mwidabwa. Wabwa Gana pena nziri chinangwa. Wabwa Ilishani chirishani ilibwa. Wabwa Wapuwa ilishani na uluwa. Wabwa Kakupange mputango la sapika. Ronaldinho no Messi won't send a pika. Tene kamela batuwa yunkopela. Watesha bola debora chomba sokela.
Sele munchila upode tiwandi we mutacha mutacha.
Chikoti ewa unobe wembia chikansa. Super
Mwevi atikalo tekanya.
Ateka matako pancha kanu wako tekanya.
Ngawa imiaka mbongolo tawai.
Iyo ni type taba pingilani mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sabika, kusabike. Sabika.
Mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sabika, kusabike. Sabika.
Mpua yangu fuwae.
Sabika.
Uli pe?
Bago Trin, Trin, Trin. Boy Zero, you sucker, what's up? What's up? What's up?
Yeah, yeah, yeah. Brisky,
Brisky,
Brisky.
African real baddest girl, girl, girl. Deborah,
Deborah,
Deborah.
DJ Momo.
Team Super Music,
Super Music.
Ranting, Sarafina, Marco, Bala.
Things don't run me.
Naka,
Momo Stars, what's up? Ella Mutala Mwanza. They fucking lie.
Exclusive to ZLouder.com.